musana amazima simanyi obaela wafanana nga watya jensoma mu kigambo Yesu wali wakulubereberye
wali wakulubereberye
tewali kikekebwa obiraba
Talibanga
yade enseno awatali nyanja
yade olukalu
waiya gwetate vinonje vyo mfafa mukama ebisu kulumyeko wabiwa emigaso vijikole mseno eyabalamu
waliwa kulumbelebelie
waliwa munange Ebisolo kutale ebinyonyi mubanga ebikero kutenda abantu musi nenimye nyingi bona bakola kata obawulira erato bagabirira sebo
wali wakulumerebe
kuli kitandiko kiraba omanye enkomerero ya Mwami manyi Nakati woli Nakati otulaba
Oliva
wo
Osanide
Watonda Enseno nganuti Omulimbo Wamuendo Bamalaika Sinza mutukuvu na fetu sinza mutukuvu tewali akwenkana mutukuvu 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 yo